again and again. Tripuyo lazima nifanye poa ujue.
Push music.
Young killer, checking na wafunga tatu vira. Swaga zipo oni kawanjo meja mipira. Sina sira, vocal tisho kabira. Spaparuki mistari na yandika kwa fikira. Mini sauti ya bubo mbo imetoka kimajabu. Dawa magonjo sugu toka mizimu ya mababu. Jina killer limekuja kwa sababu ni play. Pata maisha nisipate tabu na watachi mpaka moyoni. Kabiti zenye uzuni maneno toka mdomoni. Tena kwa stare ya kubuni nafanya kazi. Semo yote na wino kuseni rebo. Kisha na ipoti mistavi kana cheza pushebo. Mistavi jangu kijana na ichana mpaka izeheke. Kwa brasi napiga ngumu besi na buka mateke. Msichekeshe nye katungu na kikisha kere weke. Mzuko na shuko na panda ni mlima sekenke. MP vipi mize wadi mbono Hyundai. MC zina ninginiza mina wanyonga na time. Wanajeshi nsona magwanda lopisho maja karai. Mina fanya kwa kukaza paka deli na jidai. Nona vaji bila mchicha kwa uchangamfu bila uchovu. MC wengi na wafichwa na dhiki na biti mbovu. Mini semu ye bada so mwalimu ala saba le shindwa kufaulu testi ya la kwanza. Mi baba so mama ustunishe testi mini pesa. Sabafu nerimu so mi festi. Tangu na furisi mama tikisa kichwa tazama. Ama sema rap city in the house. Ama cheki nyankila na chana. Fa mistali mekutana so today ata mirele ata simama. Ama kango na furisi mama tikisa kichwa tazama. Ama sema rap city in the house. Ama cheki nyankila na chana. Fa mistali mekutana so today ata mirele ata simama. Nimegundua sina mpinzani kama gonjo so na dawa. Mistari puruku shani mambote na weka sawa. Spiti nyuma mwetabani Babit na nipo mzuka flani misali na pata power. Vinanda na kiki ni biti kwa mana sauti ni voko mbishi. Speaking msosi mbicha ni friji na pata joto. Maisha risi ndo anafanya. Nandike tungo imara kwenye mfuko na kusanya. Kishtuka wamekula ndara wana kutu. Runi na funga deka tisini bate mtu. Mlangozi nipate mimi josho la misali. Hapa mistari inafugwe nipe potion kupebari. Mwanzoni mlikuwa mnazugwa. Young killer nipo imara kama mistari ya kubanda. Cheki inaongoza msafara. Radio isimeze kanda miwa Mwanza. Chekwa na sanda mistari inazidi. Umbo watu na wacha njapanda. Bob Marley angaimba hip hop. Ningependa raga mistari mizito na drop. Wikilale na vunja chaga nipe pesa kam. Kichaga game na change vice versa. Young killer kweli akunaga. Ama una furisi mama tikisa kichwa tazama. Ama sema rap city in the house. Ama cheki young killer na chana. Fa mistari mekutana so today ata mirele ata simama. Ama kama una furisi mama tikisa kichwa tazama. Ama sema rap city in the house. Ama cheki young killer na chana. Fa mistari mekutana so today ata mirele ata simama. Ama what's up man, it's your boy young killer. Again and again, what's rap city up? Stand up again. Oxy, what's up?
It's your boy, young killer man.